Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no.
It's Venture on this beat.
Kweli kwanza siku fiti, wewe kwangu your beauty. Na wengine wafiki, yani wewe ndo cutie. Ukichola sita, minachola saba, zidisha mahaba. Yani kweli umeniteka, baby girl.
Ulivofungasha, nani unanimaliza. Unavyokatika, kweli unanidatisha.
Umeniweza my love, my love. Umeniteka my baby.
Single, umeni nasa zaide ulimbo. Weki siki mindo tindo. Oh baby, naji isi siko single. Umeni nasa zaide ulimbo. Weki siki mindo tindo. Oh baby,
kifungo cha mapenzi umenifunga mupenzi. Mini tabaki na wewe, kumingine siwezi.
Come on, baby.
Come on,
zungusha, zungusha, lady. Twende chini, twende juu. Twende chini, twende juu. Unavyo katika katika mama. Unanichanganya changanya sana. Unavyo katika katika mama. Unanichanganya changanya sana.
Umeniweza my love. Umeniteka my baby. Umeniweza my love. Umeniteka my baby.
Najihisi siko single. Umeni nasa zaide ulimbo. Weki siki mindo tindo. Oh baby, najihisi siko single. Umeni nasa zaide ulimbo. Weki siki mindo tindo. Oh baby.
Ah, okay baby. Tunajua mimi so playboy. Wako simoki wala sijitoy.
Baby girl,
napendo na vashiku na vyo bam bam. Ah, tiyo siru meni bamba. Burudani kiwa na we mina tamba. Ah, kweli umenifunga kamba.
Umeniweza my love, my love. Umeniteka my baby. Umeniweza my love, my love. Umeniteka my baby.
Najihisi siko single. Umeni nasa zaide ulimbo. Weki siki mindo tindo. Oh baby, najihisi siko single. Umeni nasa zaide ulimbo. Weki siki mindo tindo.
Na 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 Bigizone na Jim Tata.